روبرت اف كينيدي جونيور waxa uu ku dhawaaqay inuu madaxweyne جو بايدن kula tartami doono musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga isagoo sheegay in shirkadaha waaweyn ay saameyn xoogan ku leeyihiin dawladda waa kan روبرت اف كينيدي جونيور oo ah musharax u tartamaya madaxtinimada mareykanka in aan caruurteenna iyo dadkeennaba ku sumayno kiimikooyinka iyo dawooyinka dhuxusha laga saaro hantideenna la riixo dabaqada dhexe islamarkaasina aan ku sii jirno xaalad dagaal oo joogto ah kennedy ayaa si weyn loo yaqaanaa maadaama uu yahay wiil uu dhalay wasiirkii cadaaladda ee maraykanka robert f kennedy laakiin sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay nin shaki badan ka qaba tallaalada isaga oo riixay aragtiyo aan cilmiyaysnayn oo ka dhan ah tallaalada waxa uu ku baaqay in la xiro xadka maraykanka iyo mexico waxaana uu soo jeediyey in dawooyinka ay dhakhaatiirtu dadka u qoraan ay mas-uul ka yihiin muwjadaha toogasho wadareedyada ka dhaca maraykanka bishii juun real clear politics ayaa xisaabisay in celceliska taageerada kennedy ee gudaha xisbiga dimuqraadiga ay tahay ku dhawaad 14% marka la barbar dhigo 64% oo taageersan biden falanqeeyaasha ayaa sheegaya in inkastoo ololihiisu uu helayo taageero xilliga hore ah haddana aysan caddayn siyaasadaha uu soo bandhigayo si uu soo jiito codeeyaasha henry brady waa professor dhiga maadada siyaasadda
We want to think hard about going into Ukraine, which is something that he's
waxaan rabnaa in aan helno tallaallo badbaado leh waxaan doonaynaa inaan si adag uga fikirno caawinta ukraine taasi oo ah mid uu kasoo horjeedo waxaan rabnaa inaan si adag uga fikirno hubka iyo waxa keena rabshadaha quryaha ee waddanka ka jira dhibaatadu waxa ay tahay ma cadda halka ay siyaasadihiisu noo horseedayaan robert f kennedy junior oo ah qareen dhinaca bay-ada ah ayaa soo jiidan kara codbixiyaasha u janjeera dhinaca badbaadada deegaanka ama kuwa qorsheynaya inay codkooda u dhiibtaan iyagoo dhaliilsan siyaasadaha madaxweyne biden laakiin hanis nowell oo ah falanqeeye siyaasadeed ayaa sheegaya in kennedy aanu awoodi doonin inuu biden kaga guulayso doorashada musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada maraykanka
It's not likely that it's going to have a change in the outcome, but of course it could be messy and people would talk about it and it could show, frustration with Biden.
Uma badna in natiijadu ay isbedeli doonto, laakiin dabcan waxa ay noqon kartaa mid xamaasad leh oo ay dadku ka hadlaan. Waxa ayna muujin kartaa niyad-jabka laga qabo Biden. Khubarada qaar ayaa qaba in kooxda ololaha ee Biden ay tahay inay isha ku hayaan ololaha Kennedy maadaama ay saadaasha la sameeyay muujinayso tiro fiican. J. Miles Coleman waa falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan jaamacadda UVA.
A lot of people are wondering, Biden is going to be over 80 years old by the time of the election next year. Who are our other options?
Dad badan ayaa isweydiinaya, waad ogtahay Biden waxa uu ka weynaan doonaa 80 sano jir marka la gaaro waqtiga doorashada sanadka dambe. Waa ayo dooqyada kale ee aan haysano. kooxda ololaha Biden iyo Kennedy ayaa labaduba diiday inay ka jawaabaan codsiyadii ay VOA ku weydiisatay inay arrintan ka hadlaan.